come. Konyagi sipa, motion shifter, unyualika, I do it all. Gongo shisha, chibuku shifter, unyualika,
I do it all.
Hamu mitungi mingi meja stop. Nisipo gonga lika mwili una shock. Nipe shoti nyweze talk TikTok. Ule waraha aku swezi stop. Sankile wana kwa bize, everything easy. Nyumbani wacha mpitilize, everything easy. Yana kidogo nigilize, nigilize. Kivipi mwizi nikimbize, nikimbize. Tumesha fika kwa mama muza gang. Lete tulivyo kama tulivyo gang. Tukisharewa tunaondoka gang. Squeezy bwana raha kulewa gang.
Mguu wa kutoka. Basics life. Tukienda mitungi shaz. Smart daily. Yembo na eco wise. Mitaa ina love. Tutazuri wana show mapendo.
Tuko high, high, tunakunywa vyombo.
Tumesha fika kwa mama muza gang. Lete tulivyo kama tulivyo gang. Tukishalewa tunaondoka gang.
Tusha mitungi vitu vikari tunapombeka gang.
Mguu wa kutoka.
265.
Bwana wademu wamezima huyo kamlazeni ghetto. Vitu vingi.